Uko juu kwenye kiti cha enzi, mbona mimi ni tense? Kaburi ulishinda, hiyo ni past tense. I'm blessed, let me keep it real with you. Hata echo anajua you're the father. Hey, papa, vile unataka nifanye ni tatu. Uliniokoa nikawacha udu. Mali yao wanasaka kwa vudu. Nitangoja from you. Yeah. Sitalata yangu kali, no. Si mipango yangu kali, no. Si kwa nguvu zangu bali. Sitalanta yangu kali, no. Si mipango yangu kali, no. Si kwa nguvu zangu bali. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni you. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni you.
Strategy ni you, yeah. Baba wakaju, yeah. Number one situ, in everything I do. Tuko juu ya mountain chini ya Yesu tu. I'm married to your word, so nasema yes I do. Nafungua nyumba nuli mari Alicia Keys. Who bewitched you? Mtume aliwa this. Pero Israelites aliwa miss. Kumishana na Moses mchanga iliwa feast. When he first, last kibwagi. So Alpha Omega mwisho wa mawa. So acha nubiri neno lake non-stop. Definition yake juu, non-stop. Wacha ni muimbie raga tu, tunamaliza kusifu na marathon. Tunarembesha, tunarembesha, so repeat it another. Kenny King bila anarchy, cinema allergy. Life bila Yesu ni cartoon bila
strategy allergy. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni you. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni you.
Wakana jifichana nasikia niko guda. Impressed the wakana jifichana nasikia.
Yo.
Impressed the wakana jifichana nasikia niko guda. Impressed the wakana jifichana nasikia.